ekitongole kyensi yonna ekyobuduukirize International Rescue Committee kirabudde nti okusala ku buvujjirizi mu kisaawe ekyobuduukirize kutandisa okusanyalaza obuweereza bw'obujjanjabi mu nkambi ezabundabunda mu Uganda. Uganda erina abudami emibukadde ku bubiri egifuula eggwanga erisinga okubudamya abantu mu Afrika ne mu nsi yonna eri ku kifo kya kumwanjo ddala. Akulira ekitongole kino mu Uganda, Elijah Okeyo, agamba nti embeera eno erese enkambi nnyingi ziggaddewo amalwaliro, abala bakendeeza ku buweereza bwe bagabira ababundabunda ate n'abantu abulijja buwangaira mu bitundu ebiriraanye enkambi ezabundabunda. Enkambi zikoseddwa okuli Bidibidi, Rhino Camp, Balabes, Kirandongo n'endala. Kyokka ayogera ekitongole kya Red Cross ekimu ku bisinga okudduukira mu Uganda, agamba nti tekikoma ku byabulamu byokka, kyokka n'obuweereza obulala bwonna bukoseddwa. Nakasiita Irene Luyombya awadde amagezi nti ebitongole ekiseera kituuse byandika okweteekerateekera okuwenja ssente okusukka ku buvujjizi obugwira kisobozese obuweereza bwabyo okugenda maaso wadde nga amawanga ageebunaayira gagenze gakendeeza ku nsonga ez'obuvujjirizi.